markii uu qiimaha shidaalka kor u kacay ayaa waxaa isbedelay qiimaha lagu raaco bajaajta magaalada Baydhabo oo markii hore ahayd 5,000 shilin Soomaaliya balse hadda lagu raaco $5. Taasina waxay caqabad ku ahayd bulshada oo ah dad danyar ah oo aan awoodin. Gaadiidleyda ka shaqeysata mooto bajaajta ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa hadda dareemaya dhaqaale xumi kadib markii inta badan ay dadka wada heli waayeen qiimaha ay gooyaan in lagu raaco, iyadoona ku qasabtay qiimaha shidaalka oo marba kor u kaca. Qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa ka warbixiyay sida uu saameeyay isbeddelka qiimaha shidaalka.
Fargagan dhahay mayb waa hilligii hore horta inta kursi hore saarnay gidaalisid gofa kuraasi horna sid gofa kuraasi marka maadaama daasay 5,000 la gaaday kuraasay horhay hoob la gaadmay in beddel nabneen marka intii oo alaaqof $5 erna macnaha aan horhay gidaal ka dar intii oo $5 la kuweel in yow dhawaato badan ay jirtano lagaa ka kore may hiliya dhawaad 5,000 magaalad baysan ma le adag ma ku taabo kort aan baahanta maydki ka sabab ma san diyaad lankii dhawaad 5,000 gaad marka kuraasi horna noo qaadi eedan ku xumna waayo bees yaraan shidaalka hadda marar qaar may qabado magaaladina way baahada ku jarta lambadhanka kale shaatiganka kagaay abaar na meero koro waan si irbar oo may jareedanta bees yar eeday jarta baydho waayo maanaha magaalada hamiinkii walaa oo in shaqeeyo waytay oo bajaadalen reer meer kore maanaha amniga lagu fiiriyey waayo maanaha qofka mayl faday fikir maylan reebi maanaha reer hamarba shaqeysaan un in shaqeysaan oo dheer maanaha magaalada may dhigi kortan di amni dooray walaa ka koran saas daraaddeed madin booliska Soomaaliyeed nagu fiireen amniga u fiireen saas daraaddeed lan reebi yarkor maanaha xumaan kale oo yoonin qaba man reebna yarkor naha taata kada badan maanaha mokrob koob la tukid bajaaday xarooden horey ba lan yari marka walaa kulay langi mokrob ku dib la arag lan oo may dhan aragayn lan lan baahna hunguraha ay lan aragay maane lan dhawaad kale wiid man arago
hoos u dhaa oo maanaha lama jibaaran hoos u dhaa dhay meel koro walaan atni koy waayo arag hayd boosaskii una maanaha kamaleen muhiimada intina noo deji saas darteed intaas way banin dheer intii arag dheemin hoob mokrob golom do baadan ku wargitin in sir mobile la garaashka indhow gili hoob ngayn furaal ay ku qabo dhidino saas darteed markun way ba maanaha oo CBC fane oo erfane intii siyaasi hamiinum to sa hamiinum hamaraan ba jayay in shaqan kuraasti maanaha geeg tumid am sawali faahin kor difad oo hato olomo kuntu maanaha intii aan hiraabti helno ma jeelo fadino saas er la iriyo ma qul galata ya dad ka falin intii kulmo ma daama la kera waad oos ku soo tanti surun dhiker dil kara amaga ana mi dil dig azel intii jeef gan dil ingili ala tumun qof amal mas shan qof oo qaadi meel nus nus dooro ku saas likum mas to ku amal la koosiyo maana waya al badan waas ku kulmayn markan saad dartay markan intii on dhagoon ligi gubiyo gabalkiin nagaan maana tan kaan ardayda tan saad dartay kuraasi miisaniid birkooba qaamada fahatan no deegi dhawaatan gudun hayso taas oo dheer korma ana dowladin dirta way baad faday intii bajaajalka maana hore doona in si hamin i maalan lam bool ilaahay han qoraame maana waqtiga isku shaqeeyo no faada fannino saas er laa ani maadaama in baan obeysin jarna dadkii oo walaal ku qaadaba maana uleysku eebta saad ee lamba cimbirki buu maana wal isfaan buu yareereey guriyeen buu yoonin wal un baad laan dashalaan isma inaan geen wal weedid neer lan ilaahay wal qaadan dun ku qaan wal yareey wal baan wal baan saas er laa
zaada fargumi mi gudhe markii hore shamshan ku yaa yiriska laga jiray atoo wal wal laga gaaba la waasiima way rooray muyalka bajaajarka laga badan zaidan ka badan ma ah hanin bajaaj mi shaqay asmi ili maqrab laga aada mu buhor laga haray mooti alka fada fadi zaidan fada la intii maqrabki lan nin hayrna way fada ila sidaa saa shaqaysan nir aan isdoor way lama qofleekin quraas miskala qofleekin quraas ah dowlad walba ku baagay intii kursiyalka aniga nagan muyalkina ma la raay ila sidii saa intii shaqaysan fadan.